record.
Hisia zangu zimezama kiukweli, penzi letu tilalila pumekali. Hakika tumeshalewa, we ni mboni yangu, madhaifu yangu, na kuomba nifichie. Chako ni chakwangu, mama na wanangu, na kuomba nitunzie. Chunga chunga sana, wakikudanganya utaniachana nami. Fumba fumba mama, usiku na mchana unione tu mimi. Chunga chunga sana, wakikudanganya utaniachana nami. Fumba fumba mama, usiku na mchana unipogo sio mimi. Shabana kama paradise nikiwa na we mama.
Wako siongei,
yani